Unihurumie mimi Bwana, nimetenda dhambi mimi Bwana, ninakusihi Mungu wangu, unisamehe makosa yangu niliyokutendea.
Uisafishe roho yangu, uniimarishe Bwana, nisitende dhambi.
Thank you.